Picasso vipi? Unakwaje mtaani? Nasikia venye unaongea alitusikia hapo. Oya basla, fanya kama nipatia sauti kidogo kwenye headphones.
Ulisikia wapi kama si kwa sisi sahizi? Ama ni umbea ndio nataka ni go crazy. Mini ule msela mwenye huku aga busy. Barcela nipe biti, ni chana ni feel fit. Nizuka meni panda, I'm spitting shit. Hivi sindo hufanya, tuki ufili mziki. Tunaeza changanya hadi na nyanya, bora tu feel fit. Oyo, I'm the shifter on this one. Yo nigga you got a one. Ulisikia wapi kwani? Kwa TV ama kwa radio? Siwezi shanga sana, sabu si tunafanya hivyo. Ila kushangaa kama ulisikia wapi, sabu mchana hata kaa nimevaa pati pati, panti na shati hata kibabi au kinati, nipitie kwa wakati kati niwe show vile mina rusha magurunedi, balami huwaga sitaki ila lazima utanambia ulisikia wapi, hahaha, usiwai ulizaka nikitacha wapi, obviously si hukuwaga mitaa ya kati, Miami the best, uambia sindio hardcore, kumelelewa ki hardcore, kubana puwa iwezi bro, street to ghetto, one love kipatana, keep it till G, kipaza na ganda nacho kama gundi, nadunda na kick na snare, mini fundi.
Wanna dare to mirror quat you, oh yeah. Wanna dare to mirror bamba, oh yeah. Wanna dare to mirror quat you, oh yeah. Wanna dare to mirror bamba, oh yeah. Wall is kia wapi, list kia wapi. Wall is kia wapi kama bossi umbea. Wall is kia wapi, list kia wapi. Wall is kia wapi kama bossi umbea. Wanna dare to mirror quat you, oh yeah. Wanna dare to mirror bamba, oh yeah. Wanna dare to mirror quat you, oh yeah. Wanna dare to mirror bamba, oh yeah. Wall is kia wapi, list kia wapi. Wall is kia wapi kama bossi umbea. Wall is kia wapi, list kia wapi. Wall is kia wapi kama bossi umbea.
Bless my room kana zizi, all in the morning mina sizi. Jah bless me mchafu, niko bonde chafu na kimbiza sarafu, speed ni ya hande kukimbiza karau. Hip hop si ama mako bana ndoze njugu karanga, wambea hamulali kama wanga. Na east ya ukuplano kuchunani montanation dani, na uspanka pak ya fegi, tunajipinda na tuinda. TV na magazeti mindo kituwa cha habari, mindo mainstream ya michano, bazenga skandambunga. Wo ulisikia wapi, ulisikia wapi. Mindo kichwa kibovu, nipe mike yenye sura mbovu. Dada zao na wachora tattoo, mikono baka migu. Ulisikia wapi kiasi umbea na teleza wako jako. Mtani kwetu feke wapo, ukile tutani shauri zako. Cheka tukukaza maulivu kwa shen zako. Mabisho wana blow, mina koma nao na drop shit flani kama cho. Wanajiona hardcore, dada zao wana go like wow. Wakikutana na wahuni zinapona roho zao. We don't pull the brake kama mbwai mbwai, yani bang bang watafurai. Tunakuteka hatupigi mingo.
Wanna dare to mirror quat you, oh yeah. Wanna dare to mirror bamba, oh yeah. Wanna dare to mirror quat you, oh yeah. Wanna dare to mirror bamba, oh yeah. Wall is kia wapi, list kia wapi. Wall is kia wapi kama bossi umbea. Wall is kia wapi, list kia wapi. Wall is kia wapi kama bossi umbea. Wanna dare to mirror quat you, oh yeah. Wanna dare to mirror bamba, oh yeah. Wanna dare to mirror quat you, oh yeah. Wanna dare to mirror bamba, oh yeah. Wall is kia wapi, list kia wapi. Wall is kia wapi kama bossi umbea. Wall is kia wapi, list kia wapi. Wall is kia wapi kama bossi umbea.
Yeah, na rap shit man sis wana konda. Ukibembeleza usa utaguza kidonda. Na lazimishwa fasika bikra kuvua. Ni montanation na Picasso shifter. Na leo tuna wamada. Mada. Ukijiunga na si utamwaga unga na ni Hip Hop Commercial Miami 42 DZ45. It's Montage baby.